It's fresh. The producer.
Jump back
on my love.
Yeah. Wajapa pali na iso buchushi ni wala ya organizer Fama ni fertilizer, chieche uliko ni equalizer Bebe kubepa no tutengo, kufaya nchitoka kapwa katende Mulibali we kumfa kenge, mundala wilale we vuka kwenye
Uunga wadula na fiwelo, upoke tinkwete felend Kujobu tifola ma change, 2021 imwe tifuna change yeah. My youth ni yeti yeti, masivo sevanti ni yeti yeti Once any lady lady, baziba tibali ni heavyweight, hey!
Lovese na 160, shuwala kozi maibaru fixi Bala wafunga ni 160, tukuba pela futi we awe nixi
yeah. Bazeti ya malaiki tekwava, na kuchipati ya domuti tekwava Yola na yevi ya kaba, hey! Bari upe, bari upe, bari upe, bari upe
Tumbe batwa manai mapupwe Dabuye ya kuhila kujipungwe Tuamba ula chobata chituangwe chie chifuwa Chingu chansa kumbele Mutasa kumbele
Mutasa kumbele
Mutasa kumbele